Yo, Cizo McQueenie.
Hey, 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 Lamazan.
Lamazan.
Hey, 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 Lamazan.
Hey,
hey, hey, Lamazan.
Lamazan.
Hey, 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 Lamazan.
Hey, Lamazan.
Tuzeze donavonga wewe baje yako nakula. Hata hivu uwani Lamazani unapita na chula. Umebadili jina, ulitaki jina la dura. Kisikia wanakurusha wendo wakwaza kwenye msafala.
Unaleta udewedo, kazi kufata mikumbo. Kufunga ufungi eti nina vidonda vya tumbo. Kwenye kufturu na uchezesha mkono drafti. Mala tambi, mala magimbi, kwenye kazi unafisa chapati.
He 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 Lamazani.
Lamazan.
Hey, 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 Lamazan.
Hey,
hey, hey, Lamazan.
Lamazan.
Hey, 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 Lamazan.
Hey, Lamazan.
Usilewe pombe gari.
Lamazan.
Dar es Salaam Zanzibari.
Lamazan.
Usiwe shefu tari.
Lamazan.
Mwezi huu ni hatari.
Lamazan.
Oya Kizo umefunga umerudishia. Mbona kuna tetesi mimi nasikia umefungia.
Amweu, acha kukanyagia. Kweli mimi nafunga ila wa time na kazia.
Oya we, mbwaja ukolofi. Kama kweli unafunga sambo na unakula mosi.
Taratibu, we utastua madui. Leo na kila tiba cha kusturu kwa masuni.
He 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 Lamazan.
Lamazan.
He 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 Lamazan.
He
he he Lamazan.
Lamazan.
He 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 Lamazan.
He he Lamazan.
Nakubali sana shehe wangu, shante Mwehu. Aliyepiga biti hili anaitwa Kansizo Chacho kamie
Sound Mox B7.